Jehova Omen kindwe sawa sheke mirpare ni wipolo Namashalu Jehova Mungu mwaya Jashwi polo kungom Kugin sheke miye Tek pinyuru wabe winjo Winyogi pake kuwerkwa Upak Jehova